nyina zolimba nnyo tuswala munnange nze tusunga kiki ekikulesa mmotoka ya bafeeka nkubuuza mazima n'osalawo okuwalampa booda ng'omuyinike omuntu eyandibadde baatule ya mmotoka ani atuulika so nga abamanya abasajja bammotoka amaaso bateze bali mu kubaza lwemu n'ekyanga lwakuba gwe tulaba akatto kaabaluma dda gwojja n'obayita abantu balamu gwe nno weesunguwaza omuzizi azimba tto we baagera wefuula ow'amagezi amangi
sagala nkulimbe olw'envuga embi n'emmakoona ayisiza mba muwane bwavaawo n'agitugga lumu n'antomeza erudda olusakuula nankuula akirako gye yabbama tutuukira ku bwerendo olwa mmotoka epaala kyennava njikoowanange n'entetenkanya ku booda envuga y'omwami empesi
mwanyinaze sigisembye okuwalampa booda erinnyalika ye nga bwe kakuba ekigwa omuka omunene ani akusasula kirabika bubi mwanyinaze nga gwe okwekola ebyo iye katugambe ne bwegiba mikola ani abinyumirwa nga muka omunene agidde ku booda ng'omuyinike ate nga ne baafu aze yevuga bw'omwati mwatuyisesa fetotwekolezaako otambula ne bbaawo ekitiibwa lwekinoga obaana muggumivu nnyongaoyise n'omwami eyeevuga kusinga lw'ojjira ku booda
mwanyina kantambulire mbuko bya sika bitiibwa kangumire ku mwana wa booda onaavuga obulungi alina engeri gy'akasimbulamu eyeggonjebwa bambi lwansudde mu kinnyo lw'obutanwa n'ennaku emukwata sibeebana abavuga bampaale ng'avuga amabidde ne sipiidi akubuuza gy'oyagala abannanga ayiiya naye ndyokanyumirwa ka booda n'okukira bbensi bannanga omwana agw'ekkoona n'ogamba genda onaavuga booda ewuuma sirigibuukako ndayidde kanawe tonsuza zaabu
hey, obwedda byoliko ebyo mbadde simanyi tino bya kitu bw'aba bafe bw'avuga abamuwa pamiti genda obavunaani bakojjaffe be bakyamu abagaba pamiti eziyita mu bumooli tebayamba baddureeva bavuga tureera n'obutono bwatyo so nga omuvuzi omulungi buli kikabaako n'envuga ekikyanga ye mwannyina geyabaluwa mutuuzaako n'atakyukako
kasita mukoddomi wamubuulire
ebyolusaago mwannyina bite obufumba ati obwettira mu kifo ky'omuge yatula mu bugere
nze yantamako bukambwe bwe
keebeera enswera tebojja ku makya olimba naawe mwannyina mugere wasekera okyatule wagwa
ndi wansonyi nze gw'olaba
amansonyi nsonyi ago ge mabibu bane ky'oyagala okyatula kisinga lw'osirika n'otafunamu
kale tunaagezaako nendaba
siraba wa booda eyeyisa waka munno owo mutendeke akuvuukira ebbenzi w'oli omatire
wammompa budde mwannyina
ebyolusaago mwannyina bite obufumba nti obwettira mu kifo ky'omuge yatula mu bugere
kasita mukoddomi womubuulire
keebeera enswera tebojja ku makya olimba naawe mwannyina mugere wansekera okyatule wagwa
ndi wansonyi nze gw'olaba
amansonyi nsonyi ago ge mabibu bane ky'oyagala okyatula kisinga lw'osirika n'otafunamu
nze yantamako bukambwe.